I was young when my mama left me. I didn't believe that she really left me. Wanted to spend time with her and be with her. Kodwa lesi sikhathi mina angisolanga. Ngangihlala inkani kulezo nsuku angilalanga. Ave kubuhlungu ukulahlekelwa usemncane. Ave kubuhlungu ukulahlekelwa usengane. Ngoba isikhathi esimnandi nabo phinde usikhona. Mom, I wish you were here. Ngaba mnayo le fiye. Yokungaphumeleli. Bathi ngizohlala imkhulekweni. Mom, I wish you were here. Ngaba mnayo le fiye. Yokungaphumeleli. Bathi ngizohlala imkhulekweni. Ngiyakhumbula mama, ngikhumbula zonke insuku. Ubona ingane ihamba nomama kubuhlungu. Ngoba ngisuke ngazi mina lukho lolo suku. Ubusaphini mama, ngaba ngikho nje. Ngabe ngikahle nami, ngabe ngimuhle ngempilo. Ngabe manje mama sikude. Kodwa lapho khona ngicela ukuthi ungusele, ungivulele indlela mama, ngicela ungibonise. And mama, uthando lwakho ngeke luze kuphele. Noma sekunjani akukho ezobuka iliqhele. Ngiyafisa futhi, ngifisa ngami mama uziqhenye. Into engizoyenza ukuthi mina ngiphumelele. Mom, I wish you were here. Ngaba mnayo le fiye. Yokungaphumeleli. Bathi ngizohlala emkhulekweni. Mom, I wish you were here. Ngaba mnayo le fiye. Yokungaphumeleli. Bathi ngizohlala emkhulekweni. Mom, I wish you were here. Ngaba mnayo le fiye. Yokungaphumeleli. Bathi ngizohlala emkhulekweni. Mom, I wish you were here. Mom, I wish you were here. Mom, I wish you were here.